nipe mundu nikate, nichanganye nidate, kama soka pige chenga nikabe, pige mashuti nidake boy. Mi mgonjwa nipe dose, nipe sindano nipone, tiba yako mina enjoy, nipe chanjo ya matone. Zilambe zitumase, bolibo za kindali zipapase, ni bebe, ni lushe ni pakate, misamba ya kihaya oh, give me love, oh.
Oh baby, give me love.
Nipe nikupe, nipe yote utamonjo, draha mato.
Oh baby,
sio gari, sio nyumba, ila tamu ya mapenzi ulionipa. Hata kiwa chini nitalala, ile mlali mini wenawe.
I'm in love with you, I'm in love. I'm in love with you, I'm in love.
Ooh, wajua kunifanya minime juu, kilele ninasimama kama mwenge.
Zilambe zitomase, bolibo za kindali zipapase, ni bebe, ni lushe ni pakate, misamba ya kihaya oh, give me love.